Chia
Clark.
Zendi muntu ayagala ebyaddala nga njagadde nkiraka abasadde abo nga weneewayo kukwagala mutima kye nsaba bw'okola kati mpanise omugwanogo gwe gunkalize bebi mpanise ndi mulavu yo wabulonkanise mutima ogwali gwajuleko by'omukwano nalekeyo mbiroto gwenojja n'okuma ekyoto amazima wonteka mukaloko kyesaba nnyabo ntaasa tonumya nondesa okukwagala nnyabo kakasa omutima togutekeka mabala kyesaba nnyabo ntaasa tonumya nondesa okukwagala kasa omtima tokuteke kama bala zino songa za mtima ulira mubyo mukwano wafunyeze kaliba inza tali kuleka na kunyora era asiri kutuza na kukalia subiza tondeke kumisinga uliba wotonganye kuchitinga tondeka nga mubanga tondeke none sigala nga ndaka mutima guna asireseyo namagezi twala mbyona twala kuba ndiwo baby twala kyesaba nnyabo ntaasa tonumya nondesa okukwagala nnyabo kakasa omutima togutekeka mabala kyesaba nnyabo ntaasa tonumya nondesa okukwagala kasa omtima toguteke kama bala ku omtima guna asireseyo namagezi twala kati mpanise omugwanogo gwe gunkalize bebi mpanise ndi mulavu yo wabulonkanise kyesaba nnyabo ntaasa nnyabo nkakasa kyesaba nnyabo ntaasa nnyabo nkakasa